gị onye nwere na-egburu m ụnụ ọ bụ nsọ gị. Onwe gị chi ọzọ, ọ bụ nsọ gị. Ihe niile nwere n'elu ụwa osi na Chukwu. Ihe niile nnachi ọ n'elu ụwa osi na Chukwu. Akụ niile mara n'elu ụwa were m. Lenu mo. Ọ nweghị chi ọzọ, ọ nweghị chi ọzọ, ọ bụ iso gị. Oke mmụọ na-eri mmụọ. Ihe niile ị nwere n'elu ụwa osi na gị bịa. Nwa ahụ na-achọkwa n'elu ụwa gwa gị mere mma. Onye nwere ịdọziri ebe na bụ nwa e. Ọnụnụ nwa kọrọ m na mefela ka ọ dịrị nyere. Akwalire jụla nwa gị obi. Akwalire jụla nwa gị obi. Enweghị chi ọzọ, enweghị m onye ọzọ, ọ bụ iso gị. Enweghị onye ọzọ, enweghị chi ọzọ. sick? Who is the man that healed the sick? Who is the man that gave the baby? Jehovah Shammah, mighty man in battle, promotion come because of you, favor come because of you, I am alive because of you, I am delivered because of you.
Yabo to be a ribekele o oru Oh, yeah.
ike mle chukwu mozayo saya bubuwa erimuwa oke buwa neri oka jamo ogi oye di elu chukwu di elu
Ewezu kagiri mendumu kenem
akwụ omeọgọ egwu ga-atụgbuo ibi nke bụ ibu anyị ojii ahụ ụzọ. You are my darling, a friend in need in time of pain. You are my comforter, Father, you are my helper. Dede mu ni grume zioku, iwuri erie. Lord, I confess my love for you. You are all that I need. Kimekwela ki otiri ni my nor on in my war. Oke mekwela ki otiri ni me mu nor on in my war. Akwa ni wero kukwe, ine mere mere. Ni wero kukwe, ine mere mere. Omata mare chi, omata mare chi miyao. Amata mareji, amata mareji dia o. Ieri abamo, ieri abamo bia e. Ieri abamo, ieri abamo. Sodi bu onye nwe, Chineke na ite wanaga. Chukwume. Onye ọma idiri mụ mma ahụ, agụ na-eche mba m idiri mụ mma ahụ, onye na-eme mma onye ọma idiri mụ mma ahụ, onye na-eme mma onye ọma. Mighty Adamo, you are mighty Adamo, amen. You are the mighty Adamo. What the boy? Oh, you remember. You can stand on your feet. Oh, baby, you are the mighty Adamo. What the boy? You are the mighty Adamo. Oke mwa. Oto mwa. Mighty Adamo.
It's Ebex and
Ah, na, na, na. Okay.